Sanga, kwa umesha zifunga pingu za maisha jamani nira. Twawaombea maisha mazuri na mara sanga. Mandugu kacheko mena junya na eka kapita. Watakutamani dada dama waenda kwa sanga. Twaomba mola wajalie baraka tele. Saranyu bali mwenu Arusi mizorero itimira
Nela wana esanga
Jere njere zipibe kobamba
Halichonyi vevesi
Baba eri nae mama jeni
Mutuarati zao
Baba mwagia mwonae mama gloria
Mwashapata mkaza wana
Arusi mizorero itimira
Halichonyi vevesi
Baba eri nae mama jeni
Mutuwa rati zao
Baba mwagia umorae mama gloria
Shapata mkasa wana
Warina mtunga chongae
ayo majaliwa
marina kikoshoe
yote yote sawa
marina kibadae
kesho tutapata
marina omenae
usijali mama ayo majaliwa yote yote sawa kesho tutapata usijali mama.